Mwari omuyimbi awo yakuba oluyimba ne luba lw'amaanyi ate n'aleeta ekiyimba ekivundufundu.
Yali muyimbi kyoyo?
Yee, free boy. Akati oluyimba lumuleeseleese mu bantu ate omuzimu guli ogw'obwavu ne gumugamba tete olulala.
Mukazi we wakakuwa ekitiibwa nkolera ddala ofune ku nsimbi kuba yalaze kuba gundi beera ne pulani. If you get money don't waste it, save your money don't finish it. Mawabu uno numide banga mawabu uno Kanyimbe, Ngoba, Ngoba owafu, Kundi dosumagira Ngoba owafu, Ola, Ngoba owafu, Oluganda togayala Ngoba owafu, Tanzania takobe kobwafu.
If you got no money, then you make no sense. I wanna make my money, then run my race.
Cause I wanna be the best. No wafu goba o, goba o wafu, goba 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 goba. Kundi dosu magira goba o wafu, goba 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 goba. Ola, goba o wafu, kola 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 kola. Oluganda toka yala goba o wafu, goba 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 goba. Goba yala goba yala goba o wafu, kwa tala kwa tala goba o wafu.
Oh,